Mr. Smart took a black dad.
Mimi naamini mzee anaokokewa moto nyumbani. Ila ana survive sio mzee huyo ni simba wa vita.
Wanani tamandonga and I'm ready. Ready.
Chi.
Wanani tamandonga and I'm ready.
Baba boy
took a mtoto smart took a black dad.
Mtu shazi mtu kazi ni mandonga wazi wazi. Moro town flag naiweka kwenye hadhi. Washindi wa mchongo bongo wengi mavi mavi. Wakiniona wote chupi chinyo number radhi shit. Nyota imeshang'aa mindo bari yao. Washindi kwenye ring mindo baba yao. Nyota imeshang'aa mindo bari yao. Yanga na Manara mindo mchizi wao.
Mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi.
Wanani tamandonga and I'm ready. Mandonga, yeah.
Yani mimi ambaye nimeshinda amjanipa mchongo wote. Yeye ambaye nimempiga mnampa mipango kibao. Mimi niko mtaani tunatia huruma. Da, nchi ngumu hii.
Safari kaoneka. Kazi unayo. Hapo umeakanyaga. Umekutana na mandonga mtu kazi.
Nakutana na mkongo. Ila sasa kilichomkuta anapigwa ngumi kama ngoma.
Wanani tamandonga and I'm ready.
Kuna vingi napenda kuambia washabiki wangu nani anampenda mandonga mtu kazi. Yaani mandonga mtu kazi sio jina unalikuta dukani limeko kwenye lebo. Mandonga mtu kazi ni ngumi mzee. Yaani ngumi ndo mandonga. Na mandonga alipoanza ngumi kuna superstar unawajua bongo sasa hivi. Mandonga anacheza ngumi wao wajua sasa ngumi anacheza. Yaani kikutajia sasa hivi unaweza kushuka yani. Unawajua wao wanatangaza taifa la Tanzania. Hawajaanza ngumi kabla ya mandonga mtu kazi.